it was breaking, so they'll come back again, oh. But now, if what was new, they're gonna come back again, oh. But now, this year's song, government do the best now. But now, shida mingi duniani baba,
nataka nikupate.
Watoto wanalia huko nyumbani, wanataka chakula kuna nyumbani. Watoto wanalia huko chuleni, wanataka chakula kuna chuleni. Niambie nikufate, niambie nikuone. Niambie nikufate, niambie nikuone. Shida mimi napata mingi sana baba, niambie niende wapi. Shida mimi napata mingi sana baba, niambie nifanye nini. Marafiki zangu wananichekelea, ndugu zangu wananichekelea. Baba niende wapi, oh niende wapi. Baba nifanye nini, oh nifanye nini.
Uko wapi baba?
Machozi kila siku baba,
nataka nikuone.
Mina pata shida mingi duniani baba,
nataka nikupate.
Uko wapi baba inikani, mipinyi nende kumabenu wango. Uko wapi mama inikani, ya upinyi nende kupara. Urimu mwa cheke cheke lale kumwa, manaka chona mundu wa kwa kuki. Imi roko dano ni kani nangi nektano, peripodi teka bini yo. Imi chayo dano ni kani nangi dwal chenwa, peripodi teka bini yo. Pol migi yenye kwa nyagi meri, pol migi yenye kwa nyagi keni. Pol migi yenye kwa nyagi meri, pol migi yenye kwa nyagi keni. Imi mongoni